Chigambo cho Yesu chachiumia nange nansanyo kanze uli
Yesu mulamu wewa mwesiga akuwanguze nansano
jangu jali
ofuno mulamu
ofuno mulamu
obutakwa wa obusinga
Yes, I'll call you
Jangu Jali.